subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo isniina taariikhduna ay tahay 4 bisha julaay ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo sidoo oo kale qaar ka mid ahan idhaahda sidoo kale bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doonaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya.
labada bangi oo kala ah bangiga la yidhaaho mister bank oo laga leeyahay wadanka masar iyo siraad bank oo laga leeyahay wadanka turkiga, udambeyntiina shalay ayuu ahaa qaraarkii maamulka sare ee bangiga dhexe ay go-aamiyeen in ay labada bangi oo dhammaan shuruudood buuxiyey, dalkuna u baahan yahay in la siiyo ruqsada ama shatiga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qiimaha maciishada ama iyo weliba shidaalka ee dalka Australia oo kor u kacay isla markaana saameeyey nolosha bulshada halkaasi ku nool, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. laba diyaaradood oo ruusha ayaa kasoo duulay dalka Bulgaariya axaddii, iyadoo ay la socdaan diblomaasiyiin ruusha iyo weliba qoysaskoodii oo la soo saaray amaba laga soo yeeriyey dalkaasi, iyadoo taasina ay kordhinayso xiisadda u dhaxaysa labadan dal oo taariikh ahaan isku dhowaa, sida uu sheegay diblomaasi ruusha Filip Fosakerensiki oo ah diblomaasi heerkiisa u sarreeya ruusha ayaa warfidiyaanada u sheegay islamarkaana ugu waramay garoonka diyaaradaha ee caasimada dalka Bulgaariya Sofia kahor inta aanay u duulin in uu ka mid yahay 7 howlwadeen, waa sida uu sheegay, kuwaas oo ah diblomaasiyiin ruusha oo dalka laga saaray amaba loo jaray warqadda loo yaqaano BNG, iyadoo warqaddaasina loo jaray 7 hore islamarkaana lagu wargeliyey inay dalkaasi ka baxaan ugu dambeyn axadda. saaritaanka diblomaasiyiintan ee laga saaray dalka Bulgaariya ayaa uu shaaciyey amaba ku dhawaaqay kusimaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kirill Petkov, kaasoo mowqif adag iska taagay Ruushka kadib markii uu weerar ku qaaday Ukraine bishii February 2024. Petkov oo codka kalsoonida ku guuldaraystay bishii Juun 2024 ayaa sheegtay in Moscow ay ciyaarayso dagaal laba wajiilanimo ah si ay u riddo xukuumaddiisa. hogaamiyaasha dalalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa xaddii kulan isugu yimiye ururkooda ay isugu yimaadeen alilaahda kulan ay isu dayayaan inay ku xalliyaan xiisadda diblomaasiyada ee dalalka afkanbiga uu ka dhacay ay ka mid yihiin Maali, Burkina Faso iyo weliba Guinea. shiray bishii hore isugu yimaadeen ururka dhaqaalaha ee ku bahoobeen dalalkan galbeedka Afrika ayaa ay ku dejiyeen in ay ku soo rogaan cunaqabateyno dhaqaale iyo weliba maaliyadeed 3 waddan ee afkanbiga uu ka dhacay, iyagoo sidoo kalena ka joojiyey ururka islamarkaana daba socday afkanbiga halkaasi ka dhacay kadib markii ay tallaabooyinkaasi qaadeen. waxaana socda cadaadis caalami ah oo lagu cadaadinayo dalalkaasi inay ku qabtaan doorashooyin dimuqraadiya islamarkaana ay dalkaasi ka qabsoomaan. mas-uuliyiinta dalka Maali ayaa iyaguna dhawaan shaaciyey inay hanaan kumeelgaar ah oo ay ku jiraan doorashada madaxtooyada oo dhacaysa bisha February ee sannadka 2024 iyo weliba bisha March ee sannadka 2023 oo la qaban doono afti dastuur. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey tallaabadii ay Soomaaliya markii ugu horreysay shatiyo amaba liisan ku siisay laba bangi oo laga leeyahay dibadda. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo wareysiisiiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in labadan bangi ay ka soo baxeen shuruudihii bangiga dhexe, isla markaana ay bixin doonaan adeegyada bangiyada ee shirkadaha. waxaana uu guddoomiyuhu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Waad mahadsan tahay Haaruun. Dariiq waa dheeraa. Labada bangi waqti fog bay soo dalbadeen ka hor inay waddanka ka shaqeeyaan. Waxaa sidaad og tahay hore waddanku uma lahayn bangiyo ajnabi ah oo ka shaqeeya. Marka waxay ugu horreeyay la sameeyey wuxuu ahaa in loo sameeyo shuruucdii lagu maamuli lahaa ama xeerarkii shuruucdii aan dhihina waxaan loo yaqaano license framework oo ah xeerkii maamulayay inuu bangiga dhexe u diyaariyo. Kadib waqtigaa kadibna dee wixii shuruudaha in markaa la yidhaaha soo buuxiya oo ay waqti dheer qaadatay runtii. Waxaa iyaduna jirtay in xayiraad la saaray in wax laysana la bixiyo. Waqtiga ay soo dalbadeen in yar kadib oo taa lafteedu dib bay u dhigtay boardka ama maamulka sare ee bangiga ayaa xayiraada hakiyey inay dhammaan waxa la bixi laysana wa iyagoo qura maaha cid walba, maadaama ay 13 bangi oo kale laysan la siiyey bal in iyagu dhismaan oo badankoodu ahaa kuwa dee curdan oo u baahan inay waqti la siiyo lana tabantaabiyo si ay u kobcaan. U dambeyntii hadduun baa lasoo gaaray waqtigii iyaguna shuruudihii ay soo dhameeyeen labadan bangi oo kala ah bangiga la yidhaaho Mr Bank oo laga leeyahay waddanka Masar iyo Siraad Bank, Siraad Catalan Bank oo laga leeyahay waddanka Turkiga. U dambeyntiina shalay ayuu ahaa qaraarkii maamulka sare ee bangiga dhexe ay go'aamiyeen guddiga maamulka sare in ay labada bangi oo dhammaan shuruudaha buuxiyay dalkuna u baahan yahay in la siiyo ruqsadda ama shatiga inay dalka ka shaqeyn karaan.
Iyagu sidee bay doonayaan inay u ganacsadaan? Sidoo kale laysanka la siiyey waqti miyuu
leeyahay? Sida ay u doonayaan inay u ganacsadaan, haddaan ku hormaro, dee waa bangiyo waaweyn oo jira oo caalamiya haddanba shaqeeya. Marka waxay doonayaan inay ka samaystaan laan waxaan branchka loo yaqaano Muqdisho, dabadna ay bixiyaan adeeg bangi oo weliba kuwan shirkadaha ah ganacsiga waxaan loo yaqaano afka ingiriisiga corporate banking. Marka waa ka adeega ay bixin doonaan. Waqtigiisuna laysanka bangiga dhexe bixiyo inta badan waa dee marka la bixiyo sanad walba dib baa loo eegaa in shuruudihii lagu bixiyey ay bunuugtu ilaalinayso. Marka kuwa iminka jira ee Soomaaliga aba iyo iyagaba sanad walba waxaa la sameeyaa relicensing wax la yidhaaho oo marka fursad ah dib loogu eego wax waliba in sidii loogu talagalay u socdaan. Taa waxa dheer dee iyadoo korjoogtayntii kale ay barbar socoto oo iyadoo aan sanad dhan sugin dee waqti joogtaa la siiyo. Marka laysanku muddadiisu muddo kale ma lahe, waa sanadkii walba marba dib loo eega, laakiin waa waqti dheer. Markay baananka laysan qaataan waxaa lagu talagelayaa inay yihiin bunuug waqti dheer shaqeynaya.
Way, shuruudaha aad ku xirteen maxay yihiin? Sidoo kale macaamilka dhex maraya bankiyadan shisheeye iyo kuwa gudaha sidee buu noqonaya?
Shuruuduhu waa kuwa lagu xidho bunuugta, dee waa shuruudaha adadag yihiin. Sidaad ogtahay runow, bangigu waa ka duwan yahay ganacsiyada kale. Waa ganacsi aad oo dheeraada loo kor joogtayo, maadaama hanti ummadeed lagu aaminayo ay dadku lacagtooda dhiganayaan ama la siinayo ruqsad ay dadka lacagtooda ku maamulaan maalgelinna ku sameeyaan. Marka shuruuduhu waa waaweyn yihiin. Waxaa ka mid a dee in raasamaal malaayiinaba shuruudu waa inay leeyihiin. Waxaa ahaa inay leeyihiin hab ismaamul ama waxaan la yidhaaho structure-ka ama qaabka bangiyada loo maamulo adag oo xirfad dadkii lahaa xirfadaha bangiga oo waliba maamulka sare iyo cidda hagaysa iyo qalabkii iyo inay ilaalin karaan xeerarka iyo xeer nidaamiyayaasha lagu maamulo bangiyada. Marka waa shuruuduhu waa kuwaas dee bangiyada adduunka badankooda lagu xidho waanay ka adag yihiin wax kasta oo ganacsiyada, sababta ay waqti dheer u qaadato in lasoo dhammaystiro.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. Waxaanu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Waxaa sii xoogaysanaya dagaalka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo weliba Ruuska. Magaalada Sofia, xarunta dalka Bulgaariya, ayaa waxaa haddii laga mustaafiriyey shaqaale diblomaasiyiin ah iyo weliba qoysaskoodii, kuwaasoo u dhashay dalka Ruuska islamarkaana la saaray laba diyaaradood. Arrintan ayaa xaalad adag ku abuurtay labadan dal oo taariikh ahaan isugu dhowaan jiray. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sarkaal sare oo ka tirsan diblomaasiyiinta Ruushka ee laga mustaafiriyey magaalada Sofia ee xarunta dalka Bulgaariya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inuu ka mid yahay 7 diblomaasi oo amar lagu siiyey inay maanta ka baxaan dalkaasi. Eriga diblomaasiyiintan waxaa ku dhawaaqay kusimaha ra-iisul wasaaraha Bulgaariya Kirill Petkov oo ah siyaasi meel adag iska taagay duulaankii Ruushka ku qaaday Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Ra-iisul wasaarahan oo xilka laga qaaday 22-kii bishii ayna soo dhaafnay ayaa sheegay inay Moscow ku lug lahayd dowladdiisii dhacday. Dhowr iyo 40 ka mid ah shaqaalihii safaaradda magaalada Sofia ee dalka Bulgaariya ee la xiray ayaa weli magaaladaasi ku sugan. Bulgaariya waxaa u jooga 12 diblomaasi magaalada Moscow. Mas-uulkan ayaa sheegay in qof kasta oo ka shaqeeya arrimo lid ku ah danta Bulgaariya dalka laga mustaafirin doono. Jimcihii ayay danjiraha Ruushka u fadhiyay Bulgaariya Eleonora Mitrovan waxa ay dowladda Bulgaariya siisay hadal gorgortan ahaa oo ay ugu baaqday inay ka noqdaan go'aankooda haddii kale ay Moscow u jari doonto Bulgaariya dhammaan xidhiidhka diblomaasi. Haddaba labadan dal oo leh taariikh soo jireen ah saameyn nooc ma ah ayay ku yeelanaysaa xidhiidhkoodii diblomaasi ee ay jireen. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Ridwaan Maxamed Ibraahim oo loo yaqaano heer caalami oo degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saameynta ka dhalan karaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo xumaada waxaynu soo qaadan karaynaa inay ugu weyn tahay saameynta dhaqaale, sababtoo oo ah waddanka Bulgaariya wuxuu ka mid yahay dalalka dunida kuwooda aadka ugu tiirsan shidaalka iyo gaasta kasoo baxda waddanka Ruushka. Waxaa lagu qiyaasay in sanadii lasoo dhaafay ay dhexmartay ganacsi qiimihiisu dhan yahay 5 bilyan iyo badh labada waddan. Islamarkaana mar uu hadlayay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee waddanka Bulgaariya waxa uu sheegay in cunaqabateyn dhaqaale oo lagu soo rogo Ruushku ay la micno tahay sidii qof ama ay ula micno tahay wadamada Balkanka oo ay Bulgaariya ka mid tahay sidii qof labadiisa indhood mid ka mid a u saaray hooyadii oo indhala. Marka taas waxa weeye waa saameynta ugu daran ee la odhan karayo ama caqabadaha ka dhalan karaya xiriirka labada dal oo xumaada. Lama rajaynayo in ay xiriir ama saameyn militari yeelato, sababtoo ah waxay noognahay Bulgaariya inay tahay mid ka mid a gaashaanbuurta NATO, islamarkaana ay waajib tahay NATO inay difaacdo haddii lagu soo duulo dal ka mid a dalalka ku midaysan gaashaanbuurta. Sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in Ruushku uu weerar dhinaca internetka uu ku sameeyo waddanka Bulgaariya, iyadoo ayna ognahay in dhanka hackerska ay aada ugu daran yihiin dalka Ruushku. Marka taasi waxaa labada caqabadood way ka dhalan karayaan xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo xumaada.
eriga diblomaasiyiintani waa tiradii ugu badnayd ee diblomaasiyiin ruush ah la eriyo ayna fulisay Bulgaria oo ah dal xubinka amida uga Yurub iyo xulifada NATO. Bulgaria waxay si weyn u taageertay cunaqabateynta reer galbeed ku saareen ruushka duulaanka Ukraine kadib muddo 4 bilood laga joogo. Dabayaaqadii bishii Ebril ruushku waxa uu gooyay gaasti uga tagi jirtay Bulgaria kadib markii ay Moscow ka dalbatay inay gaasta Sofia ku bixiso lacagta ruushka ee Rubliska loo yaqaano. Bulgariana ay arrinkaasi ka dhagaadeegtay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London.
Waddanka Australiana si weyn waxaa looga dareemayaa isbeddelka sicir bararka iyo weliba korontada iyo gaasta ku yimi xilli ay dalkaasi ku jiraan xilligii qaboobaha, isla markaana ay qoysasku aad u isticmaalaan tamarta. Soomaalida ayaa iyadana uu si gaara u saameeyey maadaama ay ka mid yihiin qowmiyadaha caruurta badan haystay halkaasi ku nool. Wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafu ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Tan iyo intii uu dagaalka Ukraine uu bilowday, waxaa jiray ciriiri dhanka maciishada iyo adeegyada kale ay bulshooyinka isticmaalaan uu sabab u ahaa dagaalkaasi, waxaana si weyn looga dareemay dalalka caalamka oo idil. Haddaba Australia oo ah qaarad ka mid a qaaradaha adduunka oo ay ku nool yihiin bulsho gaaraysa 26 milyuun, ayaa toddobaadyadan waxa ay dadku aad u dareemeen isbeddelka sicirka korontada iyo gaaska xilli weliba lagu jiro qaboowaha oo dadku ay aad u isticmaalaan tamarta. Injineer Cabdulaahi Aadan ayaan weydiiyey sababta ugu weyn ee isbeddelka tamartu keentay in kor loogu qaado sicirkii hore.
Runtii annagu waxaanahay qoysaska Soomaalida dhalinyarta ah ee inta badan ku shaqeeya waxyaalaha loo yaqaano serviceska, sida mataqaanaa gaadiidka, shaqaalooyinkaas oo kale. Marka sicir bararka waxaa keenaya adduunka markuu dagaal ka dhaco, dowlad walbo waxay xoog saareysaa citizenkeeda. Marka transportigii adduunka COVID-19 waqtigiisii iyo logistigii adduunka dhana ayaa mataqaana isxiray. Marka badxirankaas oo mataqaanaa dal walbo sida Yurub oo kale dagaalka ka socda, shidaalkii uu dal walbo uu kaydsanayaa, wuxuu kaydsanayaa mataqaana cuntooyin kala duwan. Marka saas daraadeed dalalkii wax soo saarka badnaa oo gadi jiray waxooda waxay u kaydsanayaan hadduu dagaalka sii weynaado, yacni dagaalka hadduu sii weynaado. Marka taas maxay keentay in sicirkii
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qoysaska caruuraha badan haysta, guryo joogtana u badan aadna u isticmaala korontada iyo gaaska. Haddaba siday u saameysay arintan?
Waxa weeye Soomaalidu average qoysaskoodu waa 4-5 qoysaska qaarkood 8-9 ayay leeyihiin. Marka uu hal income reerkaas leeyahay, isla markaasna loo baahan yahay tamar fara badan in la isticmaalo oo mataqaanaa yacni power fara badan, qubayskii, wax kariskii, wax walba koronto badan loo baahan yahay, reerahaas haddaan la kaalmaynin waxay noqonayaan howlnimadoodu hoos ay usii dhacaysaa weliba.
Dowladda Victoria maxay qoysaskani ka caawisay oo qaarkood la sheegay in lacago badan oo biilasha korontada lagu leeyahay?
Qoysaska 200 iyo 200 iyo 300 qoysaska qaarkood waxaa la siiyey ilaa $300, waxaana lagu siinayaa dakhligooda, waxaa lagu siinayaa korontada in laga kaalmayo. Taas waa dadko dhan oo ay ka siman tahay gobolka, laakiin haddana mujtamacoon kala duwan sida Anglicare, mataqaana Lawrence, Smith family lobiga ay gelayaan dadka memberska ka ah, waxaa laga yaabaa inay wax badan oo mataqaanaa kaalmo badan ka helaan dowladda.
Waxaa sidoo kale iyana cirka isku shareeray qiimaha shidaalka oo uu ku dhowaaday halkii litirba $3. Siday u saameysay wadayaasha gawaarida tagaa sida oo Soomaalidu ay u badan yihiin?
Dadka danyarta ah dan uma jirto. Soomaalidu aad u badan yihiin mataqaanaa ku shaqeysta gaadiidka taksiga. Shidaalku wuxuu gaarsiinayaa heer ay shaqadaba isaga tagaan, sababtoo ah wixii kasoo galayay iyo wixii ka baxayay ismale. Marka taasna waxaa la rabaa in ay muujiyaan xiriiro iyo ururo ka sameystaan mataqaanaa arintaas ka hadla oo kala dooda, si ay ula mataqaanaa wasiirka gaadiidka gobolkan ay la xiriiraan ay raadaan dhibaatoas anaga na soo food saartay marka si dhibaatada gaarka loo fiiriyo markaas.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
magaalada Jigjiga waxaa lagu daahfuray caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya buuga lagu magacaabo Doodaan, kaasoo lagaga hadlaya taariikhda qaryaan Doodaan isla markaana qaybtii koowaad. waxaana daba idaacadda V O A uga warramay buuggan iyo wali macnaha uu leeyahay iyo sababta loo qoray iyo intii uu socday buuggaasiba. Cawaale Xuseen Cabdi isla markaana waxaa la kulmay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata warbixintana ku eegaya buuggaasi sheekadiisa.
maxamed waxaa weeye buuggan magaciisu waa Doodaan murug iyo masa, waa laba magac oo isku xidhan oo isku shakaalan oo magac kore iyo magac hoosaadba isu yihiin. magaca hore ee Doodaan aniga u bixiyay buugga, maadaama ninkaas lagu garan og yahay naanaysta ayada Doodaan, oo qof walba markii Doodaan la yidhaahdo uu garanayo. waxaan doonayay buug markii shelfiska uu saa u saaran yahay meeshaas buwaagta la dhigo, qofku markuu arko inuu gartay buug wuxuu ku saabsan yahay. marka Doodaan waa sumadii ninka isaga, marka taa waana u bixiyay buugga. murug iyo masana waxaa u bixiyey gabayaaga laftiis oo yidhi buugga waa inaad magaca u bixiso. waxaa weeye marka waa laba eray oo mid walba macno weyn leeyahay. murug waa wax isku murugay, waa xarig xarig ama dowlis ama dun si ma garanaysaayey mashaqa ah isu dhexgashay oo isugu khaldantay oo aan la kala sooci karin. marka murug waa sidaa, masana waa sinaan iyo cadli kuwada noolaansho iyo istixgelin iyo is-ixtiraamid. marka wuxuu Doodaan magaca maxaad uga jeedaa baan idhi dadka u macne, wuxuu yidhi wadciga iyo xaaladda geeska Afrika ka jirta oo aada u murugsanayd ayaan muddo dheer halgan ku jirtay oo ummadda Soomaaliyeed ay halgan ku jirtay oo kii gumaysiga lagula dirirayay oo ilaa iyo hadda dee ma garanaysaa qaar socdaa jira. marka arrin murugsan baan weligays aan ugu dhex socday aniga oo raadinaya oo u dagaalamaya oo ma garanaysaa u halgamaya sidii ummaddaydu ay sinaan iyo cadli sinaan ay kula noolaato ummadaha kale iyo inay cadli hayso anoo ka shaqaynayo. marka waxaa jira gabayaacaana oo layidhaahda Saaxib Qamaan Cali oo erayga masa mariyay gabay oo laga yaqaana deegaanka noocaana. marka waxaa ku jirta masa inaan nahay talima meerta noo tahay. marka ereyga isaga waxaa weeye Saaxib wuxuu ka eed sheeganhayay ama uu la garamayay inay ehel yihiin oo marka arrin dhex martay. marka masa inaan nahay oo talima meerta noo tahay. marka ereygu macnaha buuggu waa sidaas.
waa tahay imise cutub ayuu ka kooban yahay buuggani?
buuggani marka hore waa qaybtii koowaad, waana ururintii koowaad. waxaa qayb kala dhiman oo Doodaan ku saabsan, ugu yaraan daanay laba qaybood ba ahayn. wuxuu marka ka kooban yahay afar milay iyo 12 cutub. afar qaybood, milaygu waa qayb oo kale, iyo 12 cutub. marka waxaan isugu xirxiray sida ay isu leeyihiin iyo sida ay gabayadu ay wada socdeen iyo taariikhda ay ka hadlayeen sida ay ugu soo kala horreeyeen.
maxay tahay sababta kugu kaliftay in aad buuggan qorto?
waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. waxa ay ugu kaliftay horta suugaanta ayaan sayidaba isaga jeclaa, oo waxa weeye aan muddo xiisayn jirin suugaantuna iskuma jirtay. waxaan si gaara usii jeclaa gabayada iyo taariikhda iyo codka iyo hal abuurka Cabdullaahi Doodaan. waxaan ogaa oo aan dareensanaa oo aan markii aan gabay inaan xiiseeyo bilaabayba aan gartay in gabayadiisu nuxurkooda iyo tayadoodu ay aad iyo aad u sarreyso. waxaa runtii la oran karaa Cabdullaahi Doodaan gabayaaga Soomaaliyeed mar hore iyo mar dambe ku ugu horreeya oo sii horreeya haddaan ugu horreyn ayuu ka mid yahay. marka waxaan ana qaaday gabayadiisu idaacadaha laga sii daayo dhowr jeer baan arkay. marka wuu isoo jiitay dabadeedna waqti baan geliyey, waan sii xiisahaygii baa sii batay. website baan sameeyey hadda ka hor layidhaahdo dollar.com oon ku ururiyo suugaanta Soomaaliyeed. gabayo badan oo isagu leeyahay baan ururiyey. markaas waxaan go-aan ku gaaray inaan intaan isaga u tago oo aan baaris dheer sameeyo oo aan gabayadiisi iyo taariikhdiisi iyo ururiyo inaan markaa buugaa ka soo saaro. marka sidaas ay u kaliftay waa tayada gabaygiisa iyo tayada taariikhdiisa iyo halkankii uu soo maray sidaas weeye.
waagaaga dhegeystayaalkaasuna wuxuu ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo qoray buugga Doodaan waayihiisii weliba taariikhdiisa lagaga warramayo. waxana uu magaalada Jigjiga u warramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna maraynaa ayaan qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aan idin gudmaro. Hogaamiyaasha dalalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa haddii kulan isugu yimiye ay isugu dayayaan inay xalliyaan xiisadda siyaasadeed ee dalalka Afgembiga uu ka dhacay ee Mali, Burkina Faso iyo weliba Guinea. Shir ay bishii hore isugu yimaadeen ururkana ee dhaqaaluhu ayay ku bahoobeen dalalka galbeedka Afrika ayay ku dejiyeen inay ku soo rogaan cunaqabateyna dhaqaale iyo weliba mid maaliyadeed saddexda waddan ee ay ka dhaceen inqilaabyadu, iyagoo sidoo kalena ku joojiyey islamarkaana ka hakiyey xubinnimadoodii ururka iyagoo daba socda xilligaasi Afgembiga ka dhacay dalalkaasi. Waxaana socda cadaadis caalamiya ah oo inay qabtaan doorashooyin dimuqraadiya waddamadaasi. Mas-uuliyiinta dalka Mali ayaa iyagu dhowaana shaaciyey hannaan ku meel gaadha oo ay ku jiraan doorashada madaxtooyada oo dhacaysa bisha Februari ee sanadka 2024, iyo weliba bisha Maarch oo ay sheegeen inay qabanayaan waa sanadka 2023 ee afti dastuur. Dhegeystayaal, inta aynaan gabagabayn ka hor aynu haatan ku wada nasanno heesta haboon iyo weliba codka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba. heestaasi haboon iyo dhiba codka cabdiqaadir jubane dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo ee saakiyo caalamka tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaanu doonaynaa meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Russia claimed control Sunday over the last Ukrainian stronghold in an eastern province that is key to achieving a major goal of Moscow's grinding war. The general staff of Ukraine's military reported that its forces had withdrawn from Lysychansk and Luhansk province. The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, acknowledged the withdrawal but said that the fight for the city was still raging on its outskirts. If confirmed, Russia's complete seizure of Luhansk would provide its troops with a stronger base from which to press their advance in the Donbas, a region of mines and factories that the Russian president Vladimir Putin is bent on capturing, in a campaign that could determine the course of the entire war. Danish police say that three people were killed and three others are in critical condition after shooting at a shopping mall in Copenhagen. Copenhagen Police Inspector Soren Thomansen says that the three victims in Sunday's attack are a man in his 40s and two young people. He says a 22-year-old Danish man was arrested after the shooting. He tells reporters there's no indication that anyone else was involved, though police are still investigating. He says it's too early to speculate on the motive for the shooting. It happened in the late afternoon at Fields, one of the biggest shopping malls in Scandinavia. According to witnesses, when the shots rang out, some people hid in shops while others fled in a panic stampede. A black man was unarmed when Akron police chased him on foot and killed him in a hail of gunfire, but officers believed he had shot at them from a vehicle and feared he was preparing to fire again, according to authorities. The Akron police released a video of the shooting of 25-year-old Jalen Walker, who was killed June 27th in a pursuit that started with an attempted traffic stop. The mayor called the shooting heartbreaking while asking for patience from the community. This is VOA News. Several thousand migrants are set off in southern Mexico with the goal of reaching the United States have dissolved their march after Mexican officials handed out about 3,000 temporary residence permits. Authorities say the permits will allow the migrants to stay on Mexican territory for up to 30 days while they pursue immigration procedures. The group had started walking from the border on Thursday and dissolved into another city less than 30 miles from Mexico's border with Guatemala. It was the ninth migrant caravan to be formed so far this year in southern Mexico. But while the migrant caravans attract news media attention, those who participate represent only a small percentage of the migratory flow that arrives at Mexico's southern border daily. The deadliest smuggling attempt in U.S. history underscores the limitations of Texas Governor Greg Abbott's massive border security operation. Texas is spending $3 billion on a mission that includes National Guard members, jail for suspects arrested on trespassing charges, and buses to shuttle migrants to Washington, D.C. But the number of people found illegally crossing the nation's entire southern border is around its highest in two decades. Abbott has pointed the finger at the Biden administration this week. He said Texas state troopers would begin additional inspections of tractor trailers. State authorities have not said how many trucks are being stopped. Pope Francis has greeted members of the Congolese community in Rome after knee trouble forced him to cancel a planned pilgrimage to Africa. Francis was supposed to visit Congo and South Sudan during July 2nd and through the 7th. His itinerary for the since-postponed trip would have had him in Congo Sunday celebrating Mass at the airport and Kinshasa. Instead, some 2,000 Congolese or descendants of people from Congo joined the Pope in Mass at the Vatican. They clapped when the 85-year-old Pope began his homily by speaking a few words in Congo's languages. The prayers by the faithful were recited in the country's four official languages. Cash-strapped Sri Lanka has extended school closures for 1 week because there is not enough fuel for teachers and parents to get children to classrooms. The energy minister has appealed to the country's expatriates to send money home through banks to finance new oil purchases. A huge foreign debt has left the Indian Ocean island with none of the suppliers willing to sell fuel on credit. The available stock, sufficient for only a few days, will be provided for essential services, including health and port workers, working transport and food distribution. The energy minister said Sunday that finding money is a huge challenge, and he also says authorities are struggling to find $587 million to pay for fuel because Sri Lanka owned about $800 million to seven fuel suppliers. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, July the 4th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. The World Food Program warns that a combination of factors, including conflict, climate change, and skyrocketing prices, are threatening stability in Africa's Sahel region.
Even before the conflict in Ukraine drove up the global prices of food, fuel, and fertilizer, we were forced to cut rations by up to 50% in all of the Sahelian countries, as well as in Nigeria, CAR. And our emergency nutrition programs are also underfunded.
Ugandan opposition leader Dr. Kizza Besigye is released on bail and vows to continue his protest against rising commodity prices in the country.
We shall not stand back. Let's not fear the prisons that they are threatening us with. The prisons are nothing. You can keep me in prison, but I will not give up what right I have to fight for.
And the government of Malawi is asking hospitals in the country to start demanding a police report from victims of accidents and physical assaults before they access medical help. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, the World Food Program warns conflict, climate change, COVID-19, and skyrocketing food prices, fuel, and fertilizer are further threatening stability and development prospects in Africa's Sahel region. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
WFP warns a wave of hunger and suffering is sweeping across part of the Sahel, driving people to the brink of desperation and upending years of development gains. The agency reports 12.7 million people are acutely hungry, including 1.4 million on the verge of starvation. It says 6 million children are acutely malnourished, making them vulnerable to disease and even death if they do not receive treatment for their condition. Alexandre Lecusia is WFP's Senior Emergency Preparedness and Response Advisor for West Africa. Speaking from Dakar in Senegal, he warns the number of people suffering from acute hunger and the number of malnourished children is likely to rise during the current lean season when food stocks are at their lowest.
What we see is that acute hunger is driven primarily by conflict that will continue to trigger massive population displacements, and the violence is often preventing people from accessing markets, fields, or humanitarian assistance. The region also bears the consequence of a climatic shock with very, very poor rains in 2021, one of the worst in the last 40 years.
Lecusia says the conflict in Ukraine has driven up food and energy prices. He adds it also has led to shortages of fertilizer needed for the planting season, which is now over. He notes less than half of the region's fertilizer needs have been met. This, he says, could result in a 20% drop in agricultural production in the region this year, further increasing the levels of hunger. He says needs in the region are at record highs at a time when resources to respond to emergencies are dwindling. He says the lack of money is forcing WFP to reduce the number of people receiving assistance and to cut rations for the remaining beneficiaries.
Even before the conflict in Ukraine drove up the global prices of food, fuel, and fertilizer, we were forced to cut rations by up to 50% in all of the Sahelian countries, as well as in Nigeria, CAR. And our emergency nutrition programs are also underfunded. which combined to the cuts I was mentioning on our food rations is going to put a lot of stress on what little resources the poorest families have left.
Lucusia says WFP requires $329 million in the next 6 months for its life-saving operation and to prevent the Sahel from becoming what it calls an all-out humanitarian catastrophe. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Ugandan opposition leader Dr. Kizza Besigye has been released on bail and vows to continue protests against rising commodity prices. Some analysts say that Besigye's views represent a consensus among the public. Reporter Mugume Davis Rwakarenji reports from Kampala, Uganda.
Uganda opposition leader, retired Colonel Kizza Besigye, was released on Friday after spending 2 weeks in jail on accusations of inciting violence. Besigye had earlier been denied bail because the judge reasoned that there was no guarantee he would not be arrested on the same charges. The presiding judge warned Besigye not to use courts of law to further his political views, but on Friday he was granted temporary freedom after the judge said he was satisfied that his surety are substantial. Besigye was ordered to pay $800 cash bail. Speaking after release, Besigye said he will continue to demand the government intervene and help curtail soil inflation rates in the country.
We shall not turn back. Let's not fear the prisons that they are threatening us with. The prisons are nothing. You can keep me in prison, but I will not give up what right I have to fight for. And all Ugandans must be prepared.
Besigye, a four-time presidential candidate, has suggested the government reduce some taxes. He also says authorities must reduce exorbitant expenditures and eradicate corruption. Activist Sara Virete, the head of NGO Center for Constitutional Governance, says the business protests are justified.
Many more people would have loved to demonstrate against had it not been for the violence and brutality and the state machinery that is unleashed to people who try to exercise their constitutional rights to protest and demonstrate peacefully.
Besigye said it would be a matter of time before other Ugandans join him, like arts teachers who have been on strike for close to a month.
On refuge, get everything while everybody else is going down. That's the source of the crisis. The teachers should not see themselves as different from all other Ugandans who are suffering. They are those who cannot strike. The policemen, the army men.
The government blames the ongoing war in Ukraine and the effects of COVID-19 pandemic for the spike in commodity prices. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarenji in Kampala, Uganda.
The Economic Community of West African States, ECOWAS, has lifted economic and financial sanctions imposed on Mali after its military rulers proposed a 24-month transition to democracy and published a new electoral law. The West African Economic Bloc imposed sanctions on Mali in January after the junta rescinded earlier plans to organize democratic elections in the country. A member of Mali's M5 RFP movement, a coalition that led protests demanding the resignation of former President Ibrahim Boubacar Keita, says that the group welcomes the decision by ECOWAS. Ramata Sisoko Sisi says the group have maintained all along that the sanctions were illegal and should never have been imposed in the first place. Sisi tells VOA's James Batty that Mali's civil society has been working with the government to bring democracy back to the country.
My first reaction is that we are very thrilled, we are very happy. We've been expecting this for a long time because we said from the first go that these sanctions were illegal. These sanctions were not supposed to be even voted in the first place by ECOWAS. It's not in the rules or none of the regulations of ECOWAS. So to lift these sanctions that make many people suffer is a joy for the whole Malian and African people.
What about the decision that ECOWAS prefers 24 months for political transition? Are you in favor of that?
Well, we think that the Malian people will be the one determining that. But because we are part of a community and we understand the concern of other countries to avoid military takeover in these countries, discouraging Mali to have this transition for a long time and keep it for 24 months, We had a lot of discussions about it, and the government finally understand that we need to agree on something so we can move on. That's why we are satisfied with the 24-month transition time for this government.
I know in Guinea, the civil society and the military junta there have been coordinating their strategy in terms of how they deal with ECOWAS. What has been the relationship between the Malian civil society and the military junta there? I know prior to the military takeover, your group were leading protests against the former president. What has been the cooperation?
I mean, we have a good relationship with the ECOWAS as an organization, not necessarily with the people who are leading it, who are distancing away themselves away from their own people's views on how the ECOWAS should act in the continent. We believe the ECOWAS is an economical organization. It should be lifting up people. It should not be punishing people. It should not be put up sanctions on people. So at this point, the Malian youth specifically is really reluctant about the ECOWAS, right? So we need to make sure we change the way ECOWAS acts in the region so that it can have a feature in the continent. The civil society and the government are working hands on hand to make sure we work together to keep this transition very determined to make sure we bring back democracy in Mali, which is the concern of ECOWAS or international community. They think that because of this military regime, that there's not going to be any democracy. We don't think this way anyway in the Malian community. We think that these military are bringing back the kind of governance we are fighting the former regime. So we are thinking that we are on the right track to bring back what we always believe we can have, which is, we said, the Mali Kura, the new Mali, the new vision of this new country.
Dr. Cisse, thank you so much. It's always a pleasure to speak with you.
Thank you very much for having me.
That was Dr. Ramata Sissoko Cisse, the president of the Change in Mali movement. She was speaking with VOA's James Batty from Lawrenceville, Georgia. In Sudan, hundreds of protesters took to the streets in the capital Khartoum on Sunday for a fourth day of protests, calling for democratic reforms in the country. Reports said that at least 10 people were killed by security forces during rallies earlier in the week as protesters were met with a heavy deployment of security forces, including from the army and the Rapid Support Forces militia. Daybreak Africa continues as Kenya heads towards a highly contested presidential election. Many are worried about a repeat of deadly violence seen in past votes. The Kenyan group Mothers of Victims and Survivors is calling for all sides to maintain peace during this year's polls. Juma Majanga reports from the Kenyan capital in Nairobi.
Bena Buluma, also known as Mama Victor, is clutching photos of her two deceased sons at her makeshift home in the Madare section of Nairobi. Election time brings painful memories to the 48-year-old widow. On August 9, 2017, her sons Bernard and Victor Okoth, both young men, were shot dead following a police crackdown on election protests in the area just a day after the presidential polls. 5 years later, the killers still have not been held accountable. If it was my sons who had killed someone on the road, they would have been arrested, says Buluma as she fights back tears. But the police who killed my sons have not been arrested to date, she says. And that's what pains me the most. I ask myself, why, she adds. They are all human beings, and the law should serve everyone equally. Madari, one of the biggest slums in Africa, with some of the most densely populated poor neighborhoods in Nairobi, has remained a constant hotspot of election violence. Mary Ann Kasina is the co-founder of Social Justice Center, an organization that advocates for social justice in Nairobi.
Every time we have elections, they know what is our issues, but they have not actualized. So bringing your manifesto to say that you bring water, you do this, then it just brings horizontal violence because you're already living in a poor, it's violence, living in it, you know?
Mama Victor founded the group Mothers of Victims and Survivors Network to help families seek justice. The group is urging election authorities and participants in the August presidential election to refrain from violence.
Tunataka peaceful election.
We want a peaceful election, she says. And that's not all. We, as mothers of victims, we want justice for our children and compensation, she adds. The Kenyan police has been accused of using excessive force in handling past election-related protests. With just over a month to the general elections, the National Police Service says it is prepared to provide a secure environment for the polls to run peacefully. In a statement to VOA, police spokesperson Bruno Shioso said steps have been taken to improve security, including new election security training and additional equipment for officers. Past elections in Kenya have been marred by deadly violence. In the most notorious incident, more than 1,100 people were killed in riots and attacks after the disputed 2007 vote. But as the clock ticks towards this year's balloting, observers are cautiously optimistic that the polls will be peaceful. Juma Majanga for VA News, Nairobi.
The World Health Organization is expressing concern over the spread of monkeypox in African countries with no previous transmission. Addressing the media reports, the WHO's Regional Director for Africa, Machindiso Moeti, says that Africa has reported 1,821 cases in 13 countries, with 109 laboratory cases confirmed in 9 others. Maureen Ojambo has more on this story.
In Africa, monkeypox has been reported in 3 countries that have not previously had any human cases. Ghana, Morocco, and South Africa have reported transmission among people who have had no history of travel outside their countries. Machidiso Moeti is the WHO's regional director for Africa.
According to the latest available information, it appears that the 2 cases in South Africa, for example, are not linked to any history of travel. This is a concern because South Africa is geographically quite distant from countries with a history of monkeypox transmission. Monkeypox does not yet constitute a public health emergency of international concern or a fake at this time. However, we are aware that tracking the spread of the virus remains critical.
Moeti says that the biggest burden of monkeypox cases is in the Democratic Republic of Congo and Nigeria, which accounts for 92% of suspected cases. The DRC has reported testing challenges as it recorded a high number of deaths with no clear indication if they are due to the virus or not. The number of confirmed monkeypox cases in Africa accounts for 2% of the more than 4,500 confirmed cases globally. It's not clear to health specialists how the current spread of the virus to humans began. Oyewale Tomori is a virologist and a member of the Global Virome Project Leadership Board, which includes experts in pandemic prevention.
In terms of what has happened in Europe, of course, it was unusual because this has been going on for almost 50 years in Africa, and we didn't see the kind of popping up in different places. But of course, now that you study the epidemiology, you can understand and explain what is happening in Europe. And I think that's the point I think we need to also focus on in our region, on finding out the source. Without finding out the source of the infection,
Moyet says Africa should not face vaccine inequality in the fight against monkeypox as it did in the early days of the COVID-19 vaccine rollout when the region was sidelined. The WHO official also highlighted the achievements by many African countries in administering the COVID-19 vaccines.
The end of June 2022 marks a 16-month milestone in the implementation of COVID-19 vaccination in the African region. Despite their late arrival in Africa and massively unequal global supply chains, many countries have achieved commendable levels of coverage, with nearly half of all health workers and people aged 60 years and older now fully vaccinated in 31 African countries. 2 WHO Africa region countries, Mauritius and Seychelles, have also achieved the ambitious 70% overall coverage target set by WHO.
In the past few weeks, monkeypox has been reported in many European countries and North America. These are regions where the virus is not normally found. The WHO's Director General Tedros Ghebreyesus is calling for countries working to curtail the virus to take a swift action to ensure community surveillance, improve diagnostic and public health measures, including contact tracing and isolation. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Sacramento, California.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America.
The government in Malawi has asked hospitals in the country to stop demanding a police report from victims of accidents and physical assaults to access medical help. The Malawi Minister of Health says that this practice is discriminatory and violates people's rights to access medical assistance. Lamek Masina reports from Blantyre.
Hospitals in Malawi have long required a police report from patients with injuries resulting from accidents or physical assaults. Some patients complain of being denied access to medical help because of the lack of a police report, a document which details names of the patient and circumstances of their injuries. The ministry says in a statement copied to the Medical Council of Malawi and the Office of the Attorney General and Malawi Police Service that the requirement endangers the rights of people in need of medical assistance. George Jobe, Executive Director for the Malawi Health Equity Network, agrees.
The misunderstanding of the requirement for a police report has led to disabilities of people because of delayed treatment at health facilities, and we believe some might have also lost lives. So this should bring sanity in our facilities so that when one is presented at a facility, either injured or sick, arising from assault, accidents, must be assisted to save their life first.
According to the Minister of Health, the need for a police report contravenes medical ethics, which requires medical workers to help all sick and injured people without any discrimination. It also says that those involved in accidents are duty-bound to report the incident to the police within 48 hours. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Now it's time for Daybreak Africa Sports. We go to Abuja, Nigeria with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the Women African Cup of Nations, which got underway on Saturday in Morocco. Host Morocco got their 2022 Women's African Cup of Nations campaign off to a winning start with a hard-fought 1-0 win over gallant Burkina Faso at the Prince Mole Abdullah Sports Complex. Wistful Cameroon squandered a myriad of opportunities as they were held to a goalless draw by Zambia in their opening game in Casablanca on Sunday. In other results, Senegal won a first-ever game at the Women's African Cup of Nations finals, beating Uganda 2-0 in their opening Group A match in Rabat, also on Sunday. It puts Senegal, who lost all three games when they competed previously at the 2012 finals, top of the table ahead of host Morocco, who won the tournament's opening game on Saturday when they edged Burkina Faso 1-0. Tunisia took only 20 seconds to score the fastest goal in Women's African Cup of Nations history and went on to record a handsome 4-1 win over 10-man Togo in the third of Sunday's matches at the tournament in Morocco. In today's fixtures, the Super Falcons of Nigeria will meet perennial rivals Banyana Banyana of South Africa at the Star Prince Mole Al Hassan, while the late kickoff will see Burundi women play Botswana. Staying with the Women African Cup of Nations, President of the Confederation of African Football, Dr. Patrice Motsepe, has announced an increase of 150% in prize money for the women's tournament in Morocco. President of CAF made the announcement at a press conference on Sunday.
We are all here in Morocco, and we've increased the prize money for the whole of the women's AFCON. It's part of the commitments I made to significantly uplift the quality and the standard of women's football, to significantly uplift and develop the quality and standards of youth football, and equally importantly, to make sure that African football is globally competitive.
The overall prize money of the competition has been increased from $975,000 to $2.4 million, an increase of almost $1.5 million. The winner of this year's edition of the Women's African Cup of Nations 2022 will pocket $500,000, a 150% increase of $300,000. Previous winners of the competition received $200,000. In basketball news, the Malian national basketball team has been disqualified from the 2022 FIBA World Cup qualifiers after failing to show up for a second game in a row at the ongoing tournament in Kigali. On Friday, July 1st, they missed their opening game against Uganda, and on Saturday, they missed the one against Nigeria despite having traveled to Kigali for the tournament. According to reports, the Malian players refused to play because they haven't been paid their allowances by their local federation for some time. And that's it for Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. Until next time, I'm Jackson Bunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.